Ndiyo na abu gando, isti wa Charles Jamaica, tongo zente kateke mpio gulile vya maguzi kumotimbagano kuchibanje chitumidwa chibuga, nga kunono kwa sinzi denaswa abantu wano mbugando kwetani ya teknolojia. Afade ya tongo zente kateke no kumbuga ya bugande nkuru blange mengo, katikiro na achino ganya nte ntambu za imi limoje vya busufuzi kati yeto lila nyoko teknolojia, edawa kuonya banase vizu vinji.
Chirungi mrembe kuno omutevi kweyambisa teknolojia obulamu buve bwangu tetukyetaaga kuzunga zunga okubaako bye twagala ennaku zino mukimanyi n'emmere osobola ogitumya n'ene saati gy'ennyambadde nze nagitumya ku mutimbagano ensi bw'etyo bw'etambula era bw'oba toyagala kusigalira mabega olina okutambula n'ebiva biriwo ku mbeera eyo emmotoka bwe baagireeta e bulaaya nga bagivumbudde abansooka okugirwanyisa baali bagagga kubanga baalina embalaasi kati tekinologiya ono ow'ekizoosi yatanabakujja emmotoka nga zireekaana nnyo bwe zaayitangawo ng'embalaasi zitya ne ziwagula nga zitidde kati abagagga ne bavaayo ne bawakanya emmotoka kino ekyuma kye baaleese embalaasi zonna zeewagudde era ne bakola buli ekisoboka teganja but you can't stop technology when it is time.
Katikira kinoganyisa nti enkola y'okugulira ebyamaguzi ku kibanja kino ekya kibuga ya kuyamba nnyo abavubuka okubaako emirimu gy'ekikugu gye bafuna omuli abasaabaza ebyamaguzi nga beeyambisa pikipiki bangi balina obukugu tebagenda kusigalira mabega kyokka n'asaba abakibuga okukuuma obwesigwa ate n'omutindo.
Abantu bamanye nti ebyogenda mu maduuka ku lwomukaaga n'otambula n'ogenda okalipagano k'ebidduka boda boda ekutakula empale biki guno omukisa okubyewala mutumye flasika ezaakaawa nga muli waka ku kibuga n'engatto okukola ekintu ng'okikolera mu ddembiri kyo kintu ekisinga okweyagaza ng'ogyesi museereza ng'owanula empenduzo apu y'empenduzo owanula empenduzo ey'ekibuga ng'obeera mu ddembe kale bannamakolero abasuubuzi wuyo mukungu Freeman Kiyimba mwettanire kibuga ate nze ndoza nti kijja kuyamba n'abavubuka bangi okufuna emirimu kati bwe ngula pulasika ya kaawa mujiwa omwana n'agireeta nzaka ogwo mulimu gwe abaagufunye mukalaze weekali ate nkanoonya kikaliiko ate nkatasudde ebyo abantu tebabyaga naye kirala abantu bawaako ekibaluma nga bakyogedde mubaanukule mangu.
Omumyuka owookubiri owa Katikkiro omyoko okubiri wakati kiriranga ye mwanika w'Obwakabaka past district governor w'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa agamye nti enkola eno eya kibuga etuukana bulungi n'omulamwa ogw'embalirira y'Obwakabaka ey'omuhago gw'ebyensimbi 2025 2026 kwetambulira
tambudde ebbanga eriwerako nga ekyenkizo kye tulina kwe kufuna abanywanyi ne bannamikago okusobola okutambula emisinde ate n'okutuuka ewala nga tuli nabo twafuna bannamikago bano abakibuga ne K2 otandika enteekateeka era enteekateeka eno nga yanyingo nnya ekisooka omuntu yenna ayagala okubaako kyagula teyeetaaga kulinnya takisi teyeetaaga kuvuga motoka teyeetaaga kutindiga genda okujja mu kibuga Kampala oba mu kikuubo kugula kintu ekyo agenda ku kibuga ku mutimbagano ekyokubiri ate ebintu ebiri kuno mukama wange mbadde mpuliziganya nnyo n'abakettu nga mbagamba nti ekintu kyonna ekirimu Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka omutindo.
Senkulu wa K2 Telecom Mukongo Arthur Mawanda agamye nti ekibanja ekituumiddwa kibuga kireeteddwa okuyunga bannamakolero abalimi n'abalunziko n'abayiiya wano mu Buganda Uganda n'ebweruwaayo.
Akatale kano tukakoze ng'omulamwa gwako gwa kugatta abasuubuzi ab'amakolero abalimi nga kugenda bagatta ku bakasitoma oba ku baguzi ate era n'okugaziya akatale bw'otunuulira kibuga online shop eno gye tukoze oba akatale ekibanja ky'omutimbagano ekisookera ddala bwe tuli wano kituuka mu Uganda yonna nga buli w'obeera osobola okukifuna naye ku lwaki erinnya kibuga nazzi kuno ng'omuntu agamba abaana be nti ngenzeeko mu kibuga kugenda kusuubula bintu ngenzeeko mu kibuga kugenda kugula bintu.
Newton Kaleera ssentebe wa boodi ya kibuga agambye nti enkola ya kibuga ya kutaasa abasuubuzi abadde bakolera mu Kampala ne baseeseetulwa KCCA agambye nti nno ku kibanja kino buli muntu asobola okukolerako ensimbi ze ng'ayita ku mutimbagano.
We have also fragmented and informal markets that lack presence. Just last week we saw what KCCA has been doing in a bid to restore order in the city. Our dear traders, we want to give you hope. Kibuga is your answer. No one is going to chase on this platform. Each one of you has a space. This is a platform where you only have to make sure your products have to speak for you. Beyond when I heard that we have a line minister in charge of the environment, my mind went to what KCT was doing. A line minister, I believe here, the environmental aspect is well governed into.
Kawoya Innocent avunaanyizibwa ku buyiiya obwetooloolera ku mutimbagano nga yaakulira ekitongole ki High People yeebazizza obwakaka wa Buganda olw'enteekateeka eno agambye tegenda kukoma kufunira abavubuka mirimu kyokka wabula n'okuwa gavumenti omusolo. Okutwalira awamu abaddukanya ekibanja ky'omutimbagano gwa katale ka kibuga balina enkola ey'okuzza ekyamaguzi singa kiba tekiri mu mbeera nnungi. Bannamukago abagenda okwegatta akatale kano aka kibuga kuliko kampuni etunda ebikozesebwa mu maka omuli friji eyitibwa Gipas. Friji eya Gipas, Saachi, Hisense, kampuni enkozi y'amasimu ya Samsung ne Tecno, Gipas, Simbaland, Drop Off n'endala nyingi.